Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Neema kuu tatu ambazo zinafanya kazi kwenye maisha ya watu. Neema ya kumuona Mungu, neema ya kukana uwepo wa Mungu, na neema ya utajiri. Kila neema inatunzwa kivyake. Mfano, neema ya kumuona Mungu inatunzwa na utakatifu. Neema ya kukana uwepo wa Mungu inatunzwa na roho ya maombi. Mtu anayetabia, actually ni tabia ya maombi. Alafu neema ya utajiri inatunzwa na tabia ya utoaji. Sasa, Biblia anasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Hajasema wapeni watu vitu, nanyi mtalipwa. Amesema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Ikiwa kwenye maisha yako kila ulicho nacho wewe umenunua, you don't have the blessing. I tell you the truth, you have to have things that you don't know where they coming from. You have to have blessings. Nikamwambia hivi, Mungu anasema hivi, mimi ni Mungu nitakaye bariki kazi za mikono yenu. Sasa wewe unajua kama sisi ni wafanya biashara, tukifanya biashara tunapata faida. Ile sio baraka kwa sababu ni matunda ya kazi.
Yes.
Ukifanya kazi kama umeajiriwa unalipwa mshahara. Hiyo sio baraka kwa sababu hata wapagano wanafanya kazi wanalipwa mshahara.
Yes.
Wako wapagano wanafanya biashara wanalipwa nini?
Mshahara.
Wanapata faida. Si ndio?
Yes.
Now, anaposema nitabariki kazi za mikono yako, maana yake we kama wewe ni mfanya biashara, we have to see kwenye ile faida yako, we have to see something else which is a blessing.
Yes.
You get it now, eh?
Amen.
Lakini ukipata kile kile ambacho ni faida, kile kile ambacho ni mshahara, you are operating in a wage. You are operating in a life ya kawaida. Lakini ili uonekane baraka ya Mungu ipo, anasema nitawamwagieni baraka na kuwajazieni hata ghala zenu hazitatosha. Kwa hiyo unatakiwa uwe na vitu ambavyo ni vingi kuliko uwezo wako. Yes. Yaani ukiona wewe kwenye parking yako na kagari kamoja tu, bado ya experience baraka. Kwenye gari parking yako unatakiwa uwe na challenge ya parking. Umwambie mwenye nyumba wako aliyekukodia nyumba, naomba uniongezee parking, au uame nyumba. Sio kwa sababu watu ni wengi ndani, uame nyumba kwa sababu hauna parking.
Amen.
Yaani mwambie jirani yako hivi, ukijiona wewe kwenye maisha yako vyote ulivyo navyo vinatosha, unatakiwa uwe na ziada. Unajua kwa nini unatakiwa na ziada? Ili uweze kuwapa wengine bila kusikia kuchoka. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Sio nanyi mtanunua. Do you know the Bible doesn't say and you will buy? Amesema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kuja, cha kusukwa suku. Okay. Yaani kama unaona wewe ni rahisi kuwapa watu milioni 50, kwako watu kukupa milioni 50 ni kawaida.
Yes.
Kama unaweza kuwapa watu milioni 100, kwako wewe kupata milioni 100 ni kawaida. Kama unaweza kuwapa watu magari, kwako wewe kupata magari, kupewa magari ni kawaida. I've been receiving kesho kutwa tu hapo, somebody is bringing me a brand new car. Crazy. Yani I'm not praying for it. Things that other people are praying for it, I receive it for free. Why? Because I give. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Sio nanyi mtanunua, nanyi mtapewa. If it has been easy for you, now usijisikie vibaya watu wakiwa nakupa. No, you have planted seeds a long time ago.
Yes.
Now it's your time to harvest.
Amen.
It's your time to harvest. Amen. Feel okay when people are giving you things. Because even to have people around your circle to give you what they give you is a blessing.
Amen.
It's a blessing. A lot of people are praying out there to have people that will help their life. Nikamwambia wale watu wa Mungu kule, nikamwambia hivi, Mungu hatajirishi mtu mwenye shida. Ingekuwa ndio hivyo, watu wenye shida wote barabarani wangekuwa washakuwa na hela. Wapeni nanyi mtapewa. It's principle. Mungu anamtajirisha mtu mwenye tabia. Utoaji ni tabia, utoaji ni mana, it's a good mana. To give is a good mana. Ndio maana unaona wazazi wetu zamani walikuwa wanatumegea kakeki, anakupa, alafu anakuangalia, anakujaribisha, anakwambia, naomba ukimnyambia acha kauchoyo. Kwa nini? A mother is training you a habit of giving. Ukiona kila ulichonacho kwenye maisha yako umekipambania, unaishi maisha ya Kaini na maisha ya Esau. Maisha ya Yakobo unayajua. Unaenda kwa mjomba ukiwa na fimbo tu, alafu narudi bilionea. Jamaa alikuwa na baraka, japokuwa alikuwa hana akili lakini alikuwa na baraka. How would you work for 7 years just for a woman? Yaani mshahara wote wa miaka 7 umeutumia kwa mwanamke. Lakini baraka ya Mungu ikamkumbuka. Baraka ya Mungu ikafanya ni watumishi wa Mungu. Jamaa alienda kwa mjomba wake. Sema nakumbuka alienda kwa mjomba wake na fimbo tu.
Yes.
Lakini umeona namna alivyorudi? Na makundi ya kondoo na makundi ya ng'ombe. Inawezekana kwenye hiyo ofisi umeingia wa kawaida kabisa. But I decree and declare as your pastor. Tumetangaza kwamba tunaingia sisi msimu mpya.
Yes.
You shall experience a life of plenty.
Amen.
Hear my word. And I want you to trust my word as your pastor. You are going into the season of plenty.
Amen.
Sema ninaingia kwenye majira ya plenty.
Naingia kwenye majira ya plenty.
Sema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu.
Bwana ndiye mchungaji wangu.
Mimi. Jitaje jina. Mimi Tony Kapola.
Mimi Dionis.
Sitapungukiwa na kitu.
Sitapungukiwa na kitu.
I will not know lack.
I will not know lack.
Hii mama si ile imepungua. Chini nani? Nyumbani kwangu mimi nimemwambia mama pale nyumbani, hata watoto ni marufuku waambia kwamba hiki kimeisha au hakipo. Hata kama mnaona hakipo, niambieni mimi baba yake nitakitafuta. It's a training. Train yourself. I will not lack. I will not lack. It's a training. I don't know lack. Sema I don't know lack. Mimi baba yangu ni tajiri. Jina lake anaitwa Jehovah.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza ukatu reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.